Gavumenti erangiridde nti okutandika n'ogw'omusanvu omwaka guno abakozi baayo bagenda kutandika okutereka ensimbi ez'obukadde mu kitabo eky'enjawulo wansi w'etteeka lya Public Service Pension Fund Act. Mu nteekateeka y'okussaawo ekitabo kino wassiddwawo olukiiko olugenda okukulirwa Stephen Emasu ku ndagaano ya myaka esatu era olukiiko lwa minisita lwayisizza kino. Minisita Mbeezi ow'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga Baluku agambye nti kati abakozi ba gavumenti baakusalibwako ssente okuva ku misaala gyabwe zisindikibwe mu kitabu kino. Olukiiko lwa baminisita era lwayisizza olukiiko olugenda okuddukanya eddwaliro ery'emitima erya Uganda Heart Institute nga lukulemberwa Jelos Magara era nga lugenda kukola okumala emyaka 4.